ka twanga na bagamba kuba na mawanga mobi wobuze mutaba na maba Bleni wele bali boli enkudi
baga
Bleni dance wele kunye
baga
wele dude
baga mwaga mwaga mwaga
Hacha maneno yako Kuja tucheze muziki tupaka kesho Sitaki mchezo, sitaki buongo Chunga 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 mudomo yako Kati nogwe katika 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 Kati nogwe cheza 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 Blebe jula kine music asobodo kunye Arida kijeye niki kopupo kemunye Ameriki no sipe joko asobodo kunye Blebo wanyuje kwenye Ejula kine music kwa wanyuje sumi Hamasiki jelo rukendo wanyuje lusi Blebo wanyuje kwenye Blengi wele bali boli enkudi
Waga
Blengi dance wele kwenye
Waga
Wele dude
Waga Mwaga mwaga mwaga
Blebo muna sidu wenu kera laruka je Ebupusa toreke kaje Blebe Abalonge be mwaga Bumstaka twanga na bagamba nkuba na mawanga Omubi wobusemo taba na mabanka Nimubede tuleta bukubanga Anjima kolabo mbakuba katwanga Mwaga, mwaganga kadama Wagalo muselu njagala kadama Yagala bali ato yagala ne kadama Blengi wele bali boli enkudi
Mwaga
Blengi dance wele kunye
Mwaga
Wele dude
Mwaga Mwaga, mwaga, mwaga
You know my swagger, and I know your swagger. I trespass and I come in your fence. You know my dance, and I know your dance. You can use just your common sense. Acha maneno yako. Kuja tucheze muziki tupaka kesho. Tenangalie uli anacheza kama yani. Azina majani, simanyi obayani. Testimon pro atude mungo maluno. Tuku wazinu atemwe muzina zino. Anyumbiru wakanugwene wumpa yoke chido. Blengi wele bali boli enkudi
Mwaga
Blengi dance wele kunye
Mwaga
Wele dude
Mwaga Mwaga, mwaga, mwaga
Blengi wele bali boli enkudi
Mwaga
Blengi dance